amefurahi ni shangwe ya harusi, aliye na huzuni amekosa vazi. Mpeni pole, mpeni vazi, Bwana ashuka, uwabariki maharusi wetu. Leo ni furaha ni shangwe ya harusi, aliye na huzuni amekosa vazi. Mpeni pole, mpeni vazi, Bwana ashuka, uwabariki maharusi wetu. Bwana na bibi harusi leo leo, nitalipa utukufu naye Bwana. Hawangazie baraka zake mkikumbuka, uanza kumaliza nawe Bwana. Bwana na bibi harusi leo leo, nitalipa utukufu naye Bwana. Hawangazie baraka zake mkikumbuka, uanza kumaliza nawe Bwana. Nishe edeni uwaelekeze, kutokula tunda la mema na mabaya. Wasiachane wakati wote, uwakumbushe kutembea nawe siku zote. Warudishe edeni uwaelekeze, kutokula tunda la mema na mabaya. Wasiachane wakati wote, uwakumbushe kutembea nawe siku zote. Bwana na bibi harusi leo leo, mtalipa utukufu naye Bwana. Hawangazie baraka zake mkikumbuka, uanza kumaliza naye Bwana. Bwana na bibi harusi leo leo, mtalipa utukufu naye Bwana. Hawangazie baraka zake mkikumbuka, uanza kumaliza naye Bwana. Bibi harusi leo leo, utalipa utukufu naye Bwana. Hawangazie baraka zake mkikumbuka, uanza kumaliza naye Bwana. Bwana na bibi harusi leo leo, utalipa utukufu naye Bwana. Hawangazie baraka zake mkikumbuka, uanza kumaliza naye Bwana.